Chibe, weka mitungi na shisha. Si wanapenda kubeba. Maisha yenyewe tunaishi na kuisha. Maisha yenyewe tunaishi na kuisha.
Umanisha nini?
Pop champagne. Weka mitungi na shisha. Maisha yenyewe tunaishi na kuisha. Maisha yenyewe tunaishi na kuisha.
Chibe. Punguza serious. Maisha taki serious. Punguza serious. Cause my shit like you serious. Punguza serious. My shit like you serious. Punguza serious. Cause my shit like you serious. We wapi ulisikia pesa inanunua roho, ila nachojua kwamba pesa inauza roho. Ipo vita kubwa inaotutesa mapenzi na do. Ila kwangu pesa yo mapenzi kwenda go. Nenda banunua bia mbili moja mpe DJ ya konge ya koro. Alikwambia kutoka weekendi zambi, achana na uyo mwanga kakonge ya koro. Na bembe kalile inakupa stress, temana nayo bana usiumize ro. Ukipata kirogo toka na marafiki, ujichanganye uisafishe ro. Punguza serious. Maisha taki serious. Punguza serious. Cause maisha taki serious. Punguza serious. Maisha taki serious. Punguza serious. Cause maisha taki serious.
Take your ease, pop my champagne. Weka mitungi na shisha. Maisha yenyewe tunaishi na kuisha. Maisha yenyewe tunaishi na kuisha.
Unazisaka kwa shida ukipata washauri kibao. Wezi shindana na usda na liziki zao. Hizi kwenye ndoto zako wachie zao. Chukua msini zako wachie zao.
Nenda banunua bia mbili moja mpe DJ ya konge ya koro. Aliyekwambia kutoka weekendi zambi, achana na uyo mwanga kakonge ya koro. Kama una bebe kalile na kupa stress, temana nayo bana usiumize ro. Ukipata kidogo toka na marafiki, ujichanganye usiumize ro.
Punguza serious. Maisha taki serious. Punguza serious. Cause maisha taki serious. Punguza serious. Maisha taki serious. Punguza serious.
Get you beat.
Cause maisha taki serious. Pop my champagne.
Umanisha nini?
Umanisha nini?